pulida vivyo, mbulide vya mabyo. Cheka mbele kupi wanoto mvanga wo, baby pulide mpewo, yebo msawo. Mkwa kala video ate manya waliko. Nipe ya penzi ma queen, zingi ya chumbani ma baby yeah. Ufindu bulunga urusha mafalanga.
Yeah.